Kewane mwana majaliwa
Ndeka gekilimu Na watakobu pibako wenoro Nose nukulonja
Kewane mwana majaliwa
Ndeka gekilimu Na watakobu pibako wenoro Nose nukulonja
Yeni tanaka tajiri omaluho pesa zina wenyewe Mami wana nengo Na gwene lange mami uyu gwenka
Mika ole la banya swela neno goni doshaga bangeta iliya gali umile buno mulami nolo nenda basikeli nagoche nololeni manike ole kigoli nagotwale gole mami bagipange jana mali banki bakubonoleni manike gote mdoli mota ila nanshemi ama nire nogo sheheri Kuno alangwale mi Vayombi na domjali Nibabi abachami Ningwe mwake mama dili Kweshi kumito tanale mi Linga linga kashiteli Malabuka abachami Ito kaga mwana jali Na kisa kulu njale mi Awo kwingwa gale homaluli Mile mogu tungwale kwele mi Kulu wela piego sheri Kewane walangwa chiza Lola gana mafazi, wenga jumpaka hasi Hande jage sige, TV yengwe page shige hasi Konte bole kawo shungi, bola ubole nala handi Haki ya mungu baby, nagoto kwa kote benki
Ewa rai mtoto, haki ya mungu Moyo kone mayubu kuchana kagete Neulu ajimela, nakuri aga ya shitoshi kaga Haki nimezimia Ulimwengu bila mapenzi si ulimwengu tena Kweli baby umeniteka Na kupenda jinsi ulivyo Ningeikuwa nataka mweupe ningeoa mzungu mama au mchina Nakatandua kabupika komayo
Eizo kaka mayo wanaja ye kilimu chena hasala Tumbago jita tukizale ni hendile zumia saba Mayoko ni nani gori gode la mwole tebe sawa Nene na ten sabi na ten suruja na tene vya shala Izo kaga mayo manaja ye kili mche na hasala Tumbago jita tukizale ni hendile zumia saba E mayoko ni nani gori gode la mwole tebe sawa Nene na ten sabi na ten suruja na tene vya shala E majikolo malambu bangi vali loka wana nabasaba Unene ya ya wana wane huku wafunya kafala Kumile mwonke wane tukalo cheko biyugu kala sasaba Togele ketululu mungwa liko mwadugo saba Abo sambo mayo wabinke wano wibiwe na hasala Nangano bula kwa nolo wive shiho mbele miasaba Hambo hambo madeni nolo vayo gosanga kwa wena hasila Koja gado moyo wila keni nagesi kusaba Ewa na mwona mwe mama muhusa bima kawo miasaba Naka peje peje ama wazulo nolewa mwona sala O mama watoto ulunu kalewa hudizu konwa Tela gana minye kile mayo hamoyo nini kula Ili milipiede ni lakina nena goto bagwa nukulwa
Najifune jehe na otole mbilo hakurwa Mama watoto mingo kota malaguri kula Najifune jehe na otole mbilo hakurwa Mama watoto mingo kota malaguri kula
Hangene boga dendo Kuli mama shamba na kakoti Mihela hamna Aga topishe unanu Kulipa aga wibite minge Hugo joshika wanteke limitendi Nela haji kukololo Jitokwa mwao habipa Aha ngone majanga Ule kwa nule mila kalala iti Na wabato kwa unwani nwani Na unke wane na woma yupa Haya mambo ni makumjuzi Juzi tunatuba faini Inalewa kwa nuto kila saka lefu sitini na honulipa Oh mama watoto ulunu kalewa utizu kodwa Tewa gana minye kile mayo hamoyo nini kula Ili milipye deni
lakina nena kuto ndagwano kulwa najifune je na odole ndila kulwa mama watoto nengo kodama wakuri kula najifune je na odole ndila kulwa ekwali mayo ekalume janga ama wala tuga wakana kalabano Nagale
Jaiwa, legage kilimu, na utakubu piwa kowe nubo inose na kulonja.
Kewane wana majaiwa,
legage kilimu, na utakubu piwa kowe nubo inose na kulonja.
Kewa piwa mika, ule la banya swila, neno bonito shaga, ubangeta ili ya gali. Mula hami, nolo nena basikeli, nagobu chenolole mi, wanike ole kigoli, nagotwa le gole mami, bagi pange jena mali, bangi wako gonule mi, wanike gode mdoli, nolela hila nashemi, ama nire logo sheri, wala mkwale mi, wayombi nato mchali, mbibali abajami. Izo kaga mwana jali na kisa kuru jale Hama kwenkwa jale homa loli Mwabuto mwale kwele Kolo wela chego sheri Kewane wala wachiza Kelo lala mabwazi Kajuri pagazi Ante jage sigeti Vye mwapage shige hasi Kuntwe wole kongo shungi Mwuna wole na
hangi
Aki ya mungu baby Wanike, wina heshima wina busala. Nechisema jahabu kyo shitati hagolo le hobebe. Shiteta gembiwe nungo. Heshima tele wanike. Hey baba miyachi wani wana mayala. Lafunya galelo baba li haba toji baba. Mami maneno wana nengo. Pokela kama koma wili mami kaka. Mungu baby umeniteka kweli Ikewa mewana jali wale mitome Ikewa mewana jali wale mitome Ikewa mewana jali wale mitome Ika jaro mokini ya hobo dihando ho Iki seme jaro kini ya hobo dihando ho Iki seme jaro kini ya hobo dihando ho Tony na mo Afrika wichane. Ha. na holy machine. Wewa pashanga kundi la Kasuma, wanume wa Kwasuma. Bila kusahau kundi la bendi, music bendi, kundi la wachimba dawa. Sai siabo. Tokana kawa bari ashika ka hene. Ha? Ha? Watu wa shabu mama. Lala mama tani ya pole bini. Yangi kono wana majali wa. Yee! But if you want to talk, can you get this? What do you want to talk? Can you get this? Come, Baba. When you come up from the home, so I'll get home. Panta Gassi, Baba. What do you want to do? Polisi mizoma para mige, polisi mizoma para malehu. Ena para piago se gati mama jariki, pato kumale na kete gira talinto sana, pato sana mimi. Pato na itaji kunya nyuliwa, na tanga itaji kutingwan kono hanti. Kanibo chagi ma mina hore hoya na ho.
Wana majaliwa ile kage kilimu na watakuwa upiwa.